studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altiner sappo e go lewru juillet hitane 2016 jena yamde soki do studio tamani mi da tawa e les maisons de la presse bamako jottino no do kabaruji di Umar Waygalo sekira bon competitivité jabuji di be no dirta defdi bangi leledi meden di sa bami les suka be tem dre fu be bi chapanta ton takki pasude wattu joni o ginobe gobbele nokkobe be kolliti wi ko sukabe hewbe passay kon hollite wiide wattu jono sukabe an pamdi ande sanne boto arandejo do wono kambe ministre ngabe nomabe wattu jono o do boto wadi le cekiti yonternde do woni aswer jabbinonde wattu jono kanko horejo leddi do Ibrahim Boubacar Keita hollite wiide ministre fufa heddo place mudo sina holla golle mudo lobbo dogo torore arande leledere afrique dede nawtirtende nange be kolliti dum bangi leledi meden di wattu jono der dogo torore de moddinama do won do bamako do ko yata milio chapande joy e joy cfa watta le hen lani ni o do golle walde ONG mo noddita azir hokkindiri juude e walde wonde kase noddita lodis azaro sakirab di won non sembe kabaruji dimi jogi non do bettande di batte radioji di fa gassa bismillah modon e hadade tindi wi jababuji def dum bangi leledi meden di wattu jono dum gasana e sukabe fe sabi de le tem drefu chapanta total passi hakkuni mabbe be kolliti wi wattu jono sa dewi don duubi joyi jabbino di yottade nyalom hande o paso be dum yahata idu yara tiagal kanko lami do examen ngay di ngatto do holliti wi sa dewi sukabe kanyen gon ko ngala ande wattu jono wiidobe gonde yeltin le hen hejoji faabe jeyal hono be kani waylitirdi do golleji kede kanko no dirtede Mohammed Maygaw kanko lami do examen ngay di ngatto do ko hali do hen do focci tango Muhammadu Sama.
La différence c'est que
ko sendi di yogo hikka ko ana famdi sanne dina e dubi jabbidi ka hikka ka en tajiri wide dadun dirangal wadama no haniri kalfinabe kabaru santuruji di dum ku canni golle de hore fasan wakat joni o ana hani jewtan kulle mbawde latade sababu jabuji kadi famdi fasan o jama so ngadi jukitagol do wattu juddo en pamana dum seden sabi weltare de fuddi gile hetane 2010 bangi goda dun en pammi wide yimbe le hebe ngonton famu mum wadda sanne bangal demgal francirende dum du na wawi latade sababu laji famu lamdide kambar dum jaare min gonde wadde mijo sala lendi ni an hebra dum dabare so weltere wada may sifa jandi mabbe ana moja be bedoro famu min tagti wiri dum hitande fuf ngukaji ana wadde le dadum dalgal ana moja hikka dum ngada
kanko dum won lamido examen ngay di ngatta do holli tv de wattu jono sa jeewi sukabe kanye jaati ngoni ko ngala ande no docteur Issoufou Diko holli tv de fa hande heejo jan kani yaltinede le hen jeewi yel hono saraabe sukabe kani hokkindirde juude fa dido tidalaji kontene heewre kanko no docteur Issoufou Diko ko halido hen do focci tango Muhammadu Sama Seku
ido jabuji ana hulita sifa jande ngodi de idon torra fa sane saraabe ta en fufu den kani famude wiide sifa jande ko jidden ko yata tiagal tidalaji e imadaraji denno an hani jogiten oro sifa sal leydi malindi ana huntana dun hore wana janginobe tan hani nyingende batte dido jabuji en fuf kani nyingede ana hani yo suga lekol dursa ko jangi ko nyande fuf saraabe e janginobe kani haybude dun nyande fuf bangal mubudu halaka mi wiyan tan en fuf dendi nyingoje de wana kabaru neddo goto non en fuf kani nyingede batte dido jabuji
wattu jono dum won kambe sukabe kebay defobe kollitiwide be mettama sanne hollitindi wide sakirabe adnar ni worinde won woybe fu dañan jalbe sukabe wobbe dum won kebobe defoji di du kollitiwide beltiki sanne ka dum e tawede fu be bi hono ko yigirabe mabbe be kebay ko be gana weltibe sanne kede ko min jiltini mikroji amen do bomako do ko be do sukabe kali do hen do faccitango mumini sendebu
no
wattu joni mi weltaki fe jababuji di ngasai e yo di ngasi mi weltiki kami weltaki dum sabe ko girabe an yoka jin kebe do arsu ko dum fawi so wana gidan goto yo tatobo le dadon diral class mo ka o heba ide kanko kai gasi ka wana non dum wonnani bange yimbe kiddibe sinan janga sanne so kebe ade mi weltike sanne sabe mi huini yimbe galle ko wajami yimbe be kebe defa yo be tinnito jangude sanne yalla ma wuri be be kebe
prochain numero 6
se grabo don bayn ngabude do bemal ame andengal mi noddata face facebook kanye twitter studio tamani hollitindi wiide Boto arandejo waɗi wattu jono caggal ko ministre ngaɓe heɓɓe joɗɗina leleydi meɗen ndi oɗo Boto waɗi aswere ƴaɓɓino nder ɗo Bamako ɗo kamɓe ministre ngaɓe 34 gomɓe le oɗo gouvernement wakkati jono ɓe tawama toon horejo leydi ndi o Ibrahim Boubacar Keita o gonginiɓe o holliti wiide ɗum wonono ministre ngaɓe neɗɗo futtinnude e golle muɗum tan heddoto e palace muɗum ɗum e tawede fuu kanko horeɓe ministre ngaɓe ɗumoɓe noddita Modibo Keita o holliti wiideɓe gollan golleji maɓɓe ɗi fa pewa keɗe ko haali dow hen to yeruɓe amen ortem ɓe dow faccitago mumini sendebu
miɗe andi golle o ana tiɗi saabe e ɗum pawi ɗo hoolare haalaji ko haala ɗo hande ana nandi e lelewal udditowo laawi amen kono hoolare gaɗaɗo e mum oɗon kani hollitinde ɗum golloɓe laamu salaminen du miɗen koola on kañe fati milon goɗɗum so wona gollande leydi ndi on huncani ɗum hoore on gaɗan golleji lobbi bawɗi wayltinden gundam ɓiɓe leydi ndi eɗen kani wande immade daraje batte majje so wona do heɗɗum ɗi pawi eɗen kani kaɗɗude golleji ɗi mi pilitoto ñande fuu kañi laatade jo e mijoji lobbi nde wattu nde fuu ana hasingina fa sanne yalla fati gaɗen yeɓare sifa nde fuu ana hasingina wala ko hasingina tawe eɗen nde sifa nde fuu ana hasingina eɗen kani ta hinnade jogalal majje ɗum ne yaata caggal baligu mo hono noon bowirɗon wadde immade daraje kantuɗi na mbiyen ta neɗɗakumo wallatami yarde
yeeso
sakiraɓe ɓe kolli tiwiɗɗo Bamako ɗo joni wonono arrande dogotorore ɗe courantaji muɗum hani ŋeɗede ley nangue dogotorore hande newtirede nangue hani wadde ley afrique fou e manggal muɗum ndeɗo dogotorore ɓanguiɗo Bamako ɗo hollitinde wiide gal musaɗɗaji ko gatta ley hen ko ana yafa e millioji capanɗe joyyi e joyyi CFA lanniɓe oɗo golle walde ONG nde ɓe noddirta Azir hokkidiri juuɗe e lorisu ko woni fana muɗum du wakkati joni fa paabo ɗon yimɓele gomɓe ɗoɓe keɗe kanko ɗon madame Keita Aminata Maigaw jo suudu horejo leydi ndi o ko haali dow hen dow faccitago Mohamadou Sama Sekou.
Cet équipement est le premier du genre.
Ido kaki gidoji yite nange du arandeji di golirde mo ini. So wana leydi men di du men ak yade nokkuji goddi der runde Afrique de. De yia fuf leydi Mali di ana jogi tadele kabar courant. Tawena yite nange an nibuti. Ido kaki gidoji yite nange an bawi notorede ko heewi. Bangal cellal koreji, bangal mbirki, bangal foire nokkuji e kala kule de galure kasindini ana bawi notorede le gure men de. Hande o beli hore sanne kono ɗiɗo kaki gatta le suudu docteur commune moɗo
waldinde ɓe noddirta centre d'étude et réflexion wattu jonoɓe gondi e hokkidirde juuɗe ɓe kolliti wiide duɓe gaɗi ɗum woni yituma wuuri mabɓe le nokko ko woni fana ndeɗo walde faɓe ƴeyal hono tiɗallaji keɓaɗi 2012 le leydi meɗen ndi kani heɓinirede jogala fa hande ɓeɗo gomɓe le ndeɗo walde ɓe kolliti wiide wattu joni o fa ɗiɗo tiɗallaji keɓene jogala wajibi tan sina malinkoɓe fuu kokkidire juuɗe ƴeyal hono ɗum hani huncinirede hoore keɗe kanko noddirtel Ousmane Sio kankon horejo ndeɗo walde ko haali dow hen dow faccitago Mohamadou Sama Sekou.
C'est très difficile aujourd'hui de mobiliser
wakkati joni o ana tiiɗi fa sanne imminde ɓiɓɓe leydi Mali ndi ma sukaɓe jokkolɓe en fewde golleji furoba ana hani sukaɓe ɓe gattana on nokku hakkillo saabu ɓe kana fondude kulle ɗe galda fay goto heɓata jaam dow maire mettade mbiɗe miila wiideɗen kani miijade dow majjum no fewi so ni en gaɗali noon so en mbawali hokkude sukaɓe yakawere saabi hande hande o kamɓe ɓuuri hewde jaama banggal projet ji furoba leydi Mali ndi wawanta humcande ɗu hoore so enen e mbasi ɗum tan yo sifa dental ngal ronkani
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe jurneɗen ƴeewen yallah hone le réseau ngaji ɗen puɗɗiran ɗo mottiɗo nokku noddirteɗo Soma Dugouɓe mbi ko yaata millioji nogayi ɗiɗi CFA ɗo anni watte to wakkati joni fa ɗum wono suudu mairie wondu tondu heɓa moƴƴintinede caggal muɗuɗuɓe kollitiɓe gara moƴƴinde ɗum wonono pompi ley lumo wongoto Soma Dougou tongo ɓanniɓe ronda ɗiɗo gal musaɗɗaji yo ministrema iɗum hani wadde toon lebbi tati yuruto e gardan faɗo sigaso ɗo ko yaata yimɓele nogo on dunki ande kañen gonde tottidirde hakkillaji wakkati joni to sigaso to faɓe ƴeyal hono ɓe kani haqirde witta witta sukaɓe ko woni fana oɗo golleduɓe ƴeya ɗiɗo tiɗallaji hono hani timmirde le leydi meɗen ndi saabi de ɓe kollitiwi to sigaso to sa ƴeewi ɗum won sukaɓeɓe ɓe yiwa le leydi Mali ndeɓe natira Burkina Faso kañe e Côte d'Ivoire lanniniɓe oɗo golle wadde ɓe noddir sevé cildre hokkidiri juuɗe Union européenne sen yurutan gardan faado kulli korodobe kollitiwido wakkati jono do wono fufu golton faabe deel hono be kani warirde boodi be kollitiwido ko yata galleji milliyoji chapan e jeegom kani en kani fufede ton tiagal mudo dokoni faana dido gulleji be deel hono be kani habirde e nyaw do wono jonte pale ko wonde leedi meden di ko lannibe o do golle walde no dotti isaidi sen yurutan fa hande keddodo kulli korodobe kollitiwido kasaro goto modo kani waddi won hakkunde bamako kani e kulli koro camion dibe no dotta ben di kani yeso yakoyto jommoto mo dum barata duubi no gay didi le majjube kollitiido o do jommoto imaki feedo wonno do wattu joni o do won donno ben o kanyo hore mudu heba ka sabi de witti jaba e feed darade fa hande be kollitiido o do neddo dum won kardanti tawa en jibbu makko dum waddu so faama wakkati joni do woni secretaire min jootu sanne do bawdo tawel le malifu e mangal mudu on jaarama